baluma omutima gwange mirundi je gukuba gukuba ndoza kwe okuvali wajja mutima gwange wamponye ebizibu byange ne stress zinaginina tsunami zigenda ebirungi by'omutima gwange byona byagaliza kwe ndayina siri kwabulira siri kuleka era siri kwesonyiwanga walimu ekitangaala ekimulisobola mu bwange omukyalo lyesanyo ly'oku nsi erisingayo obulungi awatali kimwenkana ne bwe siba ddoola ekyabasajja munanjulira kimanyi baali bangi abakwegwanyiza bebi nga tebalina bisanyizo satifiketi ya laafu gyennina nnyabo sinjingirire njagala gw'olina omugambe bw'oti bebi yono era njagala gw'olina omugambe bw'oti bambi yono omutima gwange mirundi gye gukuba gukuba ndowooza kwe okuvali wajja mu mutima gwange wamponye ebizibu byange ne stress zinaginina tsunami zigenda ebirungi by'omutima gwange byona byagaliza kwe yebe yansuzanga nga nkaabira mu kiro yegwe yansuzanga nga ndobootsa na muturo yegwe yansuzanga nga ngugumuka ekiro bambi yegwe yegwe pulezidenti w'omutima gwange yegwe minisita w'omutima gwange yegwe honalebo w'omutima gwange nankabira okakasa embuto linkyawa I love you mami nini nakuomba nikupereke nyumbani nikupe mapenzi mapenzi yo mami I love you so much I love you so much omutima gwange mirundi gye gukuba gukuba ndowooza gwe okuvali wajja mu mutima gwange wamponye ebizibu byange ne stress zinaginina tsunami zigenda ebirungi by'omutima gwange byona byagaliza kwe omusajja kimuli ekizonze enjuki mu Uganda yona olwo kye ntegeeza fe abasajja fe tuli njuki omusajja w'ekapeeka agenda ke sudani bafuneyo omuwanvu olwo we sudani n'agenda ke rwanda bafuneyo omusheshe olwo we mbalala n'agenda ke bulaya afuneyo omuzungu